galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaadaha bisha juunay tahay 24 sanadkii 2025-ta. Halkaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S, magacaaguna waa Xasan Jaamac. Warka maanta waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyey ee Bariga Dhexe iyo Iiraan oo dafirtay inay wax xabajoojina la gashay Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan Abbas Araghchi ayaa dafiray warar sheegaya in uu dhacay heshiis xabajoojina oo u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan, inkastoo arrintaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tan ayaa ka dambeysay warar soo baxayay oo sheegayay in sarkaal ka mid ah dowladda Iiraan uu warbaahinta u sheegay in Qatar ay dhexdhexaadisay heshiis xabajoojin oo u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warkaasi markii ugu horreysay shaaciyey isagoo ku qoray bartiisa bulshada ee la yiraahdo Truth Social, waxaana uu sheegay in Israa'iil iyo Iiraan ay ku heshiiyeen xabajoojin. Tirada muwaadiniinta Australiaanka ee isu diiwaangelinaya in laga caawiyo siday Bariga Dhexe uga soo tegi lahaayeen ayaa hadda gaaray 2,900 qof oo Iiraan ku sugan iyo 1,300 qof oo Israa'iil ku sugan. Wasiiradda arrimaha dibadda Penny Wong ayaa sheegtay in Australia ay hakisay daday basas Israa'iil uga soo daadgurayn lahayd kadib markii Mareykanku uu weerarka ku qaaday xarumaha nukliyeerka ee dalka Iiraan, laakiin waxa ay sheegtay inay hadda isu diyaarinayaan inay mar kale dadkaasi soo daadgureeyaan haddii la furo hawada dalka Israa'iil oo hore uga xirnay duulimaadyada. Australia ayaa sidoo kale waxa ay laba diyaaradood u dirtay Bariga Dhexe si ay uga caawiso in dadkaasi shacabka laga soo daadgureeyo gobolka. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese iyo Senator Wong ayaa sheegay in hay-adda sirdoonka gudaha ee ACL la yiraahdo ee dalkan Australia ay si joogta ula socoto heerka khatarta dhanka argagixiso, haddase wax isbedela arintaasi aan lagu samayn markay noqoto dhanka safarada. Wasiirka gaashaandhigga dalkan Australia Richard Mile ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo in dowladdu ay diyaar u tahay inay kordhiso lacagaha ay gelinayso warshadaha hubka sameeya ee Mareykanka si ay u hesho ama u xaqiijiso gujisyo nukliyeerka ku shaqeeya. Khubarada ayaa walaac ka muujiyay in Australia ay dhici karto in lagu qasbo inay lacagta ay ku bixinayso gujisyadaasi ay aad u kordhiso haddii kale ay u suroob weydo in la siiyo. Australia ayaa la filayaa in gujisyada ugu horreeya ay hesho marka la gaaro 2032. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu la shiray boqorka dalka UK King Charles iyo ra-iisul wasaare Sir Keir Starmer mar uu booqasho gaaban ku joogay dalkaasi, isagoo kala hadlay arrimaha difaaca Ukraine iyo sidii cadaadis dheeraada loo saari lahaa dalka Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaa qasriga Windsor waxa uu kula kulmay boqorka ka hor inta uusan kulamo la yeelan hogaamiyeyaasha siyaasadda. Tan ayaa noqonaysa markii saddexaad oo uu boqorka la shiro sanadkan. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxa uu kula shiray guriga madaxtooyada ee 10 Downing Street, isagoo halkaasi sidoo kale ay joogeen kumanaan askar Ukrainiana oo Britain gudaheeda lagu tababaro. Ra-iisul wasaare Starmer ayaa ku dhawaaqay in labada dal ay iska kaashanayaan soo saarka qalabka military. Mr. Zelensky ayaa mar kale Britain waxa uu uga mahad celiyey taageerada dhanka military ee ay siinayso dalkiisa Ukraine. Saadaasha hawada Britain magaalada Melbourne waa roobab iyo 11 degree, Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 17, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 centi oo dollarka Ameerikanka ah.